karuga kanisa nyowe nibanyi turukuza mu cyaro okuhinga titurayikireyo tutwayikire mu cikora ine famu yangaramba aho pozitine famu ye yangarambe niho twabubwine abasirikare bayemereza ibanyi yayemera arugamo umwe yamutera isasi yamutera amasasi icyabereho ko bamutera amasasi twagwa umukoranzi twamazere kugwa kamugwa hino mutogweye niho nareba ndi kubasa kwimuka kwimuka nareba pike mu byamire nabanza najye umwiyaho namuzunguza namubuza mushomesa yangarukamo mushomesa cyahurire nyemereze nk'amotoka ngutwara mu irwariro kinareba sayini yone aribo rwambana urukora cyane rutambura mukoranse na mangu yafu ejo musirikare nareba yandeba yagamba ngo uwo muntu wako kwa barabara